wasajja watuwamba ebyaffe babitutte amaziga tukaba bana Uganda tusituke bwekiba kisoboka tulwane bana basajja tubagobe byonna mubira byekeera kati embeera gye tuyitamu namwe mukiraba yeeno nange numwa nayate sirina kyakola no amataka bo bagatute muli kimu wo bakiwambye emunduuza zitufuga nono bana Uganda twebereremu tulabe nga tuzza eddembe eggwanga lyaffe balise emabega amasomero education nkambwe ebyetusoma bisigala masomero emirimu okugifuna kutuuyana degree tuzereka mu bitanda tetulina na bibanja byonna byonna babitutte Uganda tulagawa Sajja watuwamba ebyaffe babitutte amaziga tukaba bana Uganda tusituke bwekiba kisoboka tulwane bana basajja tubagobe byonna mubira byekeera kati embeera gye tuyitamu namwe mukiraba yeeno nange numwa nayate sirina kyakola